Check out this jam from AplangaMusicPromo.com.
MG.
Chino chaka nifuna kupanga kwata, sinifuna wamazeto na wafana. Chino chaka nifuna kupanga kwata, sinifuna wamazeto na wafana. I got no time for the drama. Sinifuna wamazeto na wafana. I got no time for the drama.
Kama kona kulele kisa mali isike mutu. Anina nako ya inonge nisivuku. Ni wata kubabwana nisika wakale 22. Kulinina bayo nivele kela batu. I got no time for the drama and the fake G's. Ni wata kubawali mota ni my 8 G's. I'm in the game busy kupanga connection. Anina nako niko mwieza ma setting. Kivu pilo bolu pile la so. Ni wata kulivoma ni wana bayo pila so. Boku sinatala kapa neva kulila so. Kono mwakozo sota bafalu kaeza so. The little king.
Chino chaka nifuna kupanga kwata, sinifuna wamazeto na wafana. Chino chaka nifuna kupanga kwata, sinifuna wamazeto na wafana. I got no time for the drama. Sinifuna wamazeto na wafana. I got no time for the drama.
You know what time it is.
Sinifuna bama zeto na bafana.
Chino chaka bwa nifuno panga che makuacha. I don't need no drama zama bifu niga isa. Go the music that I do. Yaba sitani kwa boko. Mapina yeba zusa yani fanga nivu loko. Niggas busy headed where I'm busy chasing paper. I wake up very early kwa ma 6 in the morning. Na kenanga mate ni neke pulabo inele. As long as I ni kombo kani kombo kani pene. Niggas be mad when they see me back at dondo. I'll be grunting every day so that inji pangeli mbongo. Zari koko zama zeto. Zama beef nigga ikona kuche drama sad. Nega nipange makwacha nigga.
Chino chaka nifuna kupanga kwata, sinifuna wama zeto na wafana. Chino chaka nifuna kupanga kwata, sinifuna wama zeto na wafana. I got no time for the drama. Sinifuna wama zeto na wafana. Got no time for the drama. Sinifuna wamazeto na wafana.
LP Classic Music. Sike Big Boss. A-List Mr. Alaza Seo. Kauma the promoter. Ayo Neptune. Kesha Tobat Wamulume. Josin Jovan Mundkia Seo. My nigga Ice Cream Zambia. Daniel John.
Check out this jam from AplangaMusicPromo.com.
Slow get Ninja Banks.